Exclusive from zhitspromos.com.
Tana Live Music. DJ Tana, the Black Boot.
DJ Tana, your favorite club DJ.
Fire, baby.
Oh,
olondisa mwata ila future dogota
unajibona sulumulangwa sulumulangwa
unajibona sulumulangwa
sulumulangwa
unajibona sulumulangwa
sulumulangwa
unajibona sulumulangwa
sulumulangwa
unajibona sulumulangwa
sulumulangwa.
You know what time it is?
Kanye Mongole.
Nasumina sunumendi Kanye
Mongole.
Kanye sakanye subanana Kanye Mongole.
Tana Life Music. DJ Tana, the Black Boot.
Kanye Mongole.
Kanye Mongole. Mama wo wo wo.
Kanye Mongole.
Mali mandi ya kusiga.
Kanye Mongole.
Mukawelele kulukenga.
Kanye Mongole.
Uti matandi ya kusiga.
Kanye Mongole.
Shumakone kwa mwana singwala.
Kanye Mongole.
Utundu mwensi.
Kasumbi na mbibu Kanye Mongole.
Mama wo.
Kanye Mongole,
Kanye Sagandi Sumana Nangalye
Mongole,
Motuya Wendenda Wasatu Nagye
Mbula,
Kisa Mutagaga Tana Kanye
Mongole, Kanye Mongole Gaga,
Nasumina Sunume Kanye Mongole.
Fire, baby.
Kanye Mongole.
Uzi matandi yo
singa. Kanye Mongole.
Shumakone kwa mwana singwala.
Kanye Mongole.
Utundu mwensi.
Kasumbi na mbibu Kanye Mongole.
Mama wo wo wo.
Kanye Mongole. Kasumbi na mbibu Kanye Mongole.
Ndamulanga musimbi wangu twambo akadale. Tatenda unkagumu kwela Kanye Mongole. Awalo mwana ngujunia ujili vio amwaga ombe. Tatenda unkaguna tezwe Kanye Mongole.
Anjitangi
andivaga jale kawa penka ndagu ya guna maumwe. Mewanda unkaguti mwe Kanye Mongole. Wala mungu kwela ndia kusika.
Anjita unka mebu Kanye Mongole.
Wala mungu kwela
ndia unka mebu Kanye Mongole.
Wala mungu kwela
ndia unka mebu Kanye Mongole.
Let's take this one down upon the
Tana
to the
Life
club.
Music. DJ Tana, the I'm Black Boot.
Oh, Nana. Oh, Nana.
Another one.
Oh, Nana.
Another.
Oh, Nana.
Hey, hey.
Oh, Nana.
Ah.
Oh, Nana. Oh, Nana. Oh, Nana.
What did you say to me?
Oh,
I can see
that you are fine.
Mibu seliga kutuka pe wani nyonga nyamami.
When I look at your smile, nishinda boila.
Tenda wala mojili ya mabida lunda mali ya mapoga.
Ina wala DJ uletele wabuya. Ulia nyimbo ya gasasa inga gati musa naga uchola.
Ati fengu lako, chilesha na winechi. Ati konta mako,
chilesha na winechi.
Ati fengu lako, chilesha na winechi. Ati konta mako,
chilesha na winechi.
Wadi nyonga nyama mi. Wadi nyonga nyama mi.
Iguya guchana no bantu nzamba irabu yorukumba. Mujiro ndoto ndati mevo kuri chinda bona ndayoa kuri chinda bona batasi
kuri loto kuri chinda rota
mama
ndayoa nene bandura kuri loto mevo kuri chinda rota
Tana Live Music, DJ Tana, the Black Blue.
Lega kutemba ule
obobobo nega lega kutemba ule
ulimu botu lega kutemba ule
obobobo nega lega kutemba ule
lega kutemba ule moye wangu
lega kutemba ule obobobo nega
lega kutemba ule obobobo nega lega kutemba ule
Fire, lega kutemba ule kamwari wangu lega kutemba ule
haye to me you mean the world mwasinanga iyo lega kutemba ule
love you mama
bahari wangu bayana ndiwe moye
mapana ngayo kozonga nayo
lega kutemba ule kuzali kitoko mwasinanga iyo baby wakusanga yo mamu yo
Fire, baby.
Music. DJ Tana, the Black Boot.
Fire, baby.
Life music, DJ Tana, the Black Boots.
DJ Stana, your favorite club DJ.
Bye. fire, baby.
Bye.
fire, baby. Fire, baby.
DJ Stana, you favorite club DJ. Stana, you favorite DJ.
What are you going to do?
just Tana, the Black Group.
Tusobana tata, iguli ya hirimba. iguli ya turumbu ndoto gatulira baba chitota ngakomena aba madara mwana tata sibotwa kali kuhena turumbu muri wawa ati Sebo twaga ibira kuhana ingoma ndaya 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 ba magaga ndaya mebo kumunzi
kamundirega mama mbiruge kuma
mebo ndaya 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 tata gaga ndaya mebo kugwe
ndinyonga na goma ndaiye aga
ndaya 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 tata gaga muguya na ingoma ndeyo gairira gaga
Tana live music DJ's
Tyler, the Black Boot. I hate it.
Fire, baby.
Yeah.
fire, baby.
Imapo, alacha. Imapo,
imagine.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu. Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Imapua alaza.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu. Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Imapua alaza.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu. Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Fire baby.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu. Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Imapua alaza. Imapua alaza.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu. Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Tana Life Music. DJ Tana. Tumandu.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
DJ Soy.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Imapua alaza.
Aron.
Imapua.
My young brother alaza.
Attention.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu. Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Imapua alaza.
KBIC.
Imapua alaza.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Sambora siaru.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Imapua alaza. Imapua alaza.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Takiti.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Fire.
Alaza. Imapua alaza.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Man sugar.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Tai boy.
Imapua.
Mr. Mwinga.
Alaza.
Dimak.
Imapua. Oh alaza.
Mr. Mashombe.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Mr. Mungara.
Mwagali wote tamulia mwando tatangu.
Akifo. Malika masule majire. I see my brother. Lover boy. Prince prince. Ala posi ya kreche wa vita. Atwende. Mapechans. Bativa esi umeli vupingo. Mose ilo mwana mutana. Mose baba tibuto.
Fight.
Atwende.
Fight. Fire baby.
Toba sako.